Rest of kids, baby.
Mama love to pop club to the party. Yes. To get it together, make it for a child. Body, body. Utachagua furaha moyoni, awe for next ya machozi ya woni. Na haya si matusi nguoni, utakubali lilji ama ukashike ugoni. Unatoa mtoto na anatoa na kuwa mchezo kutoa. Itaboa, oh. Una dem kumbe na anadem, anapewa gagem kokotoa hapo. Mama misipendi panda milima, kito. Mama minapenda shuka milima, kito. Mama misipendi panda milima, kito. Mama minapenda shuka milima, kito. Kitonga, kiki, 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 kitonga. Kiki, 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 kitonga. Kiki, 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 kitonga. Kiki, 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 kitonga.
Yeah. Nunua simu sisi tutampigia. Pangisha nyumba baba tuje fikia. Nunua mashuka wana tuje chafua. Panda mpunga baba si tutafuna.
Ae bali unataka kitu nzuri. Na kama pesa siko kubwe kitu ngore. Awezi kula peke yako kitu nzuri.
Kitu nzuri?
Kitu nzuri.
Inaanza na kuhonga. Inaishia kujinyonga. Wazee wakitonga.
Sipendi panda milima, kito. Mama minapenda shuka milima, kito. Mama misipendi panda milima, kito. Mama minapenda shuka milima,
kitonga.
Kiki, 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 kitonga. Kiki, 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 kitonga. Kiki, 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 kitonga. Kiki, 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 kitonga.
Napenda msele msele
msele.
Mimi napenda mtere mtere mko. Bure bure sio mchele mchele
mchele.
Mzee hapa si ndefu mbele mbele huko.
Na ukitaka masaji mwe mwenyewe sauna. Taki mauchiko tunajua na uma. Akitonga dao kukitai na uma.
Na uma.
Unaunga unga unaunda unda watu wanavunja vunja.
Mama minapenda shuka milima,
kito.
Mama misipendi panda milima,
kito.
Mama minapenda shuka
milima, kitonga.